Lekambo na kanto mbo kantina lekambo Batonga kinga ye Bapinga kinga ye Batumola kinga ye Lekambo ya soni Ya soni, ya soni, ya soni boyete Mama chikangai, chikangai, obele li bobao Batonga gingai na nzela Bapinga gingai na ye Yamba wana na tomboki Yamba wana na beti ye
Chikangai, chikangai, mama, chikangai, chikangai, obele li bomba wo. Yaba, 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 kabaka na kachoko.